papa. I saw rain.
Yeah.
I saw everything.
What's up? Terrible, terrible.
House of Music.
Usiwaze zo tabu kabisa, changamoto zitapita utashinda. Muda mwingine una chill tu, kaa kimya ili tuepukane na visa. Omba Mungu piga kazi yatapita, jipe subira wakati utafika. Ukifika usisahau yaliyopita, usije ukarudisha mpira kwa kipa. Yeah, nasonga mbele sirudi nyuma. Aha, front line siwazi kasumba bro. Ukileta Shazmi na vagi Buddha, nishapanda na milima siyo matuta. Walimwengu na rumu na kabako, niwe peke na utazigwa peke yako. Kibadid so mipasho ni mikazo. Kazi miti kasi daily tuna hustle.
Tuna hustle every day. Every day tunajitafuta. Kukikucha every day. Every day tunazitafuta.
Tuna hustle daily than before. Tunapigika tushike some dough. Tuna hustle daily than before, yeah. Tunapigika tushike some dough. Mia, 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 come to check. Kwenye niya pananjia jisikilize. Follow your heart ukibebwa jishikize. Hustle hawa nye support wa siku shushe. Chora kama hivi na force mziki tu. Stake vya watu, you never been there shoes. Sometimes naweza cheka, ujue I'm going through. Focus na mishe zako, punguza volume tu. Changa muka, cheki fursa, usivute shuka tu. Mapema hamkaga, jali muda. Sipige U-turn, endeleza safari utasimama.
Tuna hustle every day. Every day tunajitafuta. Kukikucha every day. Every day tunazitafuta. Tuna hustle every day. Every day tunajitafuta. Kukikucha every day. Every day tunazitafuta.